ayishila buka manje azisazi thina singobani wayenza indaba umsebenzi wayiqhatha wayishila buka manje azisazi thina singobani yey wayenza indaba umsebenzi wayiqhatha wayishila buka manje azisazi thina singobani ngithengele Ungiyeleni bomba Ha ungiyeleni ungikiyele isinto sakithi Yithi ngiyeleni Ha ungiyeleni bomba Yey ngiyeleni ungikiyele isipho lakithi Singamandebele amzili kazi Kamashovani Kwelakithi zwe